Cuando te llamas y yo te unitabiria kesho yangu kama itakuwaje kwa nina hisi na choka Uyasubiria mema kwangu niokoe wazazi ona Kwa hali yangu soba nasonona Tena na isu ameniroga kwa mikoma Okwani kila ntapo vyoga oninoma Omie na lata mizoga bila choma Hizi Isi zangu zinantuma Wenda nyota wameifukia Kwani nabozi chuma Hata senti sijojivunia
Sata kama badaye Wenda nipate kidogo nikae Ila kukicha na kwa samazare Mchana shinda usiku nilale
That's why I say I don't know Oh shida Lini takuisha bwana I don't know Oh shida Akweni pate vizuri, onile kutuli, fura Initake huzuni na fikira zohuni, fura Akweni pate vizuri, onile kutuli, fura Initake huzuni na fikira zohuni, fura Jojogo koko hiko ndo mwanzo wa masaibu Mino Na tuzani anze na hiko ila nakosa majibu Tena Madada mjini si mnawelewa waishi dogo Oe Nikipita uniongelea tayo uongo Koli wana mama manani sini jitume ndo nifike kule Tena sana na vya watu nisifikirie ndo nipate vile Koli bwana mama manani sini jitume ndo nifike kule Tena sana na vya watu nisifikirie ndo nipate vile
Nataka sasa takama badaye Wenda nipate kidogo nikae Ila kukicha na kwa samazare Mchana shinda usiku nilale
That's why I say I don't know Oh shida Lini takuisha bwana I don't know Oh shida Afweni pate vizuri, onile kutuli, fura Initake huzuni na fikira zohuni, fura Afweni pate vizuri, onile kutuli, fura Initake huzuni na fikira zohuni, fura